nikafanya promaker.
Up on this one.
Kwani kafanya prume?